Well, I want to greet you all, and in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. It is because of him. It is his business that we want to proclaim, that we want to live in, and in which we want to die.
Ngoba kungokomsebenzi wakhe, kungokwenziwa kwakhe, ukuba sikwazi ukuthi sidlulise lombiko, sidlulisele phambili.
Our theme, you have heard, is fighting the good fight of faith.
Njengoba sizwile ukuthi isihloko sethu sithi ilwa ukulokuhle kokukholwa.
This is a battle over your own soul.
Lena impi ebhekene nomphefumulo wakho.
It is your life at stake.
Ukuphila kwakho ngaba sengozini.
It is Christ who has made a way that you can live a life which is pleasing to God.
UKristu yenzile indlela yokuba ungakwazi ukuphila impilo emthokozisayo uNkulunkulu.
That you are saved out of this world.
Ukuba usindiswe utakule kulelizwe.
Out of the mind of this world.
Ukhishwe emqondweni nasekucabangeni kwalelizwe.
Out of the lusts and the cravings and the desires of this world.
Ukhishwe einkanukweni naseyifisweni zalelizwe.
It is because of him alone.
Lokho kungenxa yakhe yena yedwa.
It is for his cause.
Kungenxa yomsebenzi wakhe.
So thank you that you have joined us.
Akho siyabonga ukuthi nikwazi ukuba nihlanganyele nathi.
Thank you that you come and have had the desire and the willingness to gather with us.
Siyabonga ukuba nibe naleso sifiso. Naloko kulangazelela ukuba sihlangane ndawonye.
And we come together so that we will receive nourishment and food for our spiritual and Christian existence.
Sihlangene ndawonye ukuba sithole ukudla kokomoya okuzosiza ukuba sikhule sikwazi ukuphila futhi emoyeni.
Now remember, we are not equipping you now to take up arms to fight a war and a battle for this world, but our battle is not between flesh and flesh, but a war, a battle, a spiritual warfare. It is God's spirit warring against the devil's attacks.
Sikhumbule futhi ukuthi asihlangene la ukuba sihlomisane ukuba sihambe siyolwa impi nje yalomhlaba. Kodwa le impi yokomoya, impi engaqondene inyama nenyama, kodwa impi emelene nokuhlasela kukaSathane.
The right word is, we do not wrestle flesh against flesh. But we want to equip you, and we ourselves seek to be equipped for all that we need to bewahren, to care and to uphold and to keep our spiritual life healthy and well.
Kodwa sihlangene la ukuba sinhlomise nathi futhi ukuba sibe nakho konke lokho esikudingayo ukuba sinakekeleke futhi sigcine imphefumulo yethu ngokomoya iphila.
Here we hear of Paul admonishing and having a heart for his son Timothy.
Lana simthola umphostoli Paulu eyala enenhliziyo ukuba asize indodana yakhe la uTimotheo.
Paul, towards the end of his life, his heart was burning and on fire for that which is eternal.
UPaulu esesekugcineni kwempilo yakhe, umphefumulo wakhe usemandleni, ufuna lokho okungunaphakade.
So before we read, let us pray once again for God's blessing that he will, through his Spirit, touch our hearts.
Singekafundi ake sithandaze simcele uNkulunkulu ukuba abusise izwi lakhe ukuze lithinte inhliziyo zethu.
Lord, as you have spoken to us yesterday, last night, and we pray that through your Spirit you would once again bless your word to us.
Nkosi, njengoba ukhulumile nathi izolo kusihlwa, siyakhuleka sinxusa Nkosi ukuba kanye futhi nanamhlanje kuseni ukhulume kithina ngezwi lakho.
It is only you who can open our minds to see and to hear.
Wena kuphela Nkosi ungakwazi ukuba uvule imiqondo yethu ukuba sikwazi ukuba sibone sizwe futhi.
You can touch our hearts, and there where our hearts are of stone, you can change them into hearts of flesh.
Wena Nkosi ungathinta inhliziyo zethu ukuba lezo nhliziyo zethu eziqinile njengetshe ungakwazi ukubuyiguqule kube inhliziyo ethambile yenyama.
Work through your grace, we ask it in your name, Lord Jesus.
Nkosi uJesu, siyacela ukuba usebenze ngomusa wakho, sicela egameni lakho.
Amen.
Amen.
In 1 Corinthians chapter 6, where we find our theme, allow me to read verse 6, from verse 6. 1 Timothy.
Ncwadini yokuqala kaTimotheo, isahluko sesithupha, la sithola khona isihloko sethu, ngivumeleni ukuba ngifunde kusukela evesini lesithupha.
But godliness with contentment is great gain.
Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu.
For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it.
Ngokuba silethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi.
But if we have food and clothing, we will be content with that.
Kepha uma sinokudla nezambatho, aseneliswe yikho.
People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction.
Kepha abafuna ukuceba bayelwa ekulingeni nasesihibeni nasezikanukweni eziningi zobula ezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni.
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa, bazigwaza ngeminjunju eminingi.
But you, man of God, do, mensch, Gottes, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness.
Kepha wena muntu kaNkulunkulu, balekela lezo zinto, jonga ukulunga, nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa, nothando, nokubekezela, nobumnene.
Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.
yilokulo okuhle kokukholwa ubambelele kuphileni okuphakade owabizelwa kukho wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi.
Dear young people,
bantu abasha,
dear children,
zingane,
you are growing up in the world that is corrupt and evil.
Nikhula ezweni elonakele eligcwele ububi.
You don't have to go out in the world and be infected and inflicted and be corrupted in your minds and in your ways.
Awudingi uba uphume uzuzifake kulezi zinto ukuba ungenwe lo moya ungcoliswe ugcwaliswe ububi bezindlela zalelizwe.
The sinful ways of this world are so close to you and me.
Izindlela ezimbi zesono zalelizwe ziseduze zisondele kithina.
But may I dare say, Jesus is closer than all those things and he can protect you.
Kodwa ngivumeleni ngisho ukuba uJesu yena useduze kakhulu kunazo zonke lezo zinto angakwazi futhi ukuba kuvikela kugcine.
And in his great love he has drawn us and he has made it possible that we can listen to his truths, listen to his commands.
Othandweni lakho olukhulu wenzile ukuba singakwazi ukuthi nakulezi sikhathi sikwazi ukulalela amaqiniso eqhamuka kuye sizwe futhi nemiyalo yakhe.
He is not far away that you need to go to the ends of the world to find him.
Akekho le kude majuju kwini uthi uye kude ukuze umthole.
We have received grace, many of us who have grown up under the Christian faith, grown up with Christian parents.
Sithole umusa abanye abaningi bethu abakwaze ukuthi bakhule ngaphansi kokukholwa benabazali abakholwayo.
And you are called to, you are called to be faithful to the Lord, to stand at his side.
Now ubiziwe ukuba uthembeke enkosini ume ngasohlangothini kanye naye inkosi.
Not to be infected, not to be taken up, not to be drawn away to Satan's traps and his devices.
Hayi ukuba ufakwe umoya ungenwe izinto ezokudonsela ukuba ugcine ubambekile kunoxhaka kaSatan.
Excuse me if I make a few illustrations today. I thought it was such a blessing to me and I thought I can share it with you as well.
Ngixolele uma ngizowenza mhlawumbe imfanekiso emningana ekuseni nje, kodwa kuye kwaba isibusiso esikhulu kimina. Ngase ngithi mhlawumbe nakuwe ngaba isibusiso.
I don't know whether we have got a picture prepared for us that we can put on the screen. Is it available? If not, I would also use this illustration. We can put it up if we find it.
Angazi noma sikhona yini isithombe bazosifezela sizokwazi ukusibona kakhulukazi kulabo ababuka ko-internet, kodwa mangenjalo sikhona esisiphethe la sizokwazi ukuthi sisiveze.
Here I have a snippet of John Guest who wrote in a magazine.
Lapha siphethe indaba yento yabhalwa uJohn Guest.
He says, when I went to hear Billy Graham in 1954.
Uthi lapho ngihamba ngiyolalela umfundisi uBilly Graham ngo-1954.
He spoke about nailing our colors to the mast.
Ukhuluma ngokuthi asithathe imbala yethu siyiphanyeke.
That is a phrase from the old sailing ship days.
Leso sisho ke sasikhulunywa uBilly Graham ngokukhuluma ngento eyayisetshenziswa kudala ebantwini abahamba ngemkhumbi.
Your color was your flag flying on the mast.
Uma kukhulunywa ngombala wakho ke kwakukhulunywa ngeflegi lakho elaliphanyekwa phezulu ensimbini zomkhumbi.
When the man in the crow's nest a crow's nest was a lookout that the ships had where a man was sitting up on the mast and he would scan the horizons for enemies.
Kushutike uma bekona lendoda ibihlezi phezulu emkhumbini abanye bangaphakathi lapho phezulu ngaphandle yabuka ukuhlola ukuthi azikho yini izitho ezikhona.
Now when the man in the crow's nest saw an enemy ship, he would often call to have the color lowered so that the enemy could not spot the color and blow the ship out of the water.
Ubezothike lohlele gadile leyo ndoda ebheka izitha, mayibona ukuthi nanga umkhumbo wezitha uza ngakuthini bizomemeza ukuthi iflegi lelo elinombala ovelile alehliswe ngokushesha ukuze bangawuboni umbala bahlasele umkhumbi wabo.
So he would lower his flag so that the enemy would not recognize him as a enemy. So they would save their lives.
Kushuthi bezolehlisa iflag ukuze lo yamkhumbi wezitha ungaboni ungaqonda ukuthi obani laba yibona laba izitha esifuna ukubahlasela aleyo ndlela basindisa ukuphila kwabo.
When you nailed your color to the mast, you were in effect saying, come what may, this is who I am.
Uma ke wena ubuthatha umbala wakho iflag lakho uliphanyeke phezulu ensimbini yomkhumbi ubuveza ngokusobala ukuthi yimi lo kungenzeka noma yini engenzeka kimi.
This is my commitment.
Ubuveza ukuthi lokhu ukuzibophezela ukuzimisela kwami.
And if an enemy ship coming over the horizon wants to try to blow me out of the water, that is up to him. My colors are nailed to the mast, Billy Graham said.
Umbala wami uphanyeki usobala, asho njalo umfundisi Billy Graham.
I am asking you, those of you who for cowardly reasons have not accepted Christ, to do so this evening.
Wathi ngiyanxusa ngiyancenga labo benu bebenganikeli ngempilo zabo kuKristu ngenxa yokuthi besaba beyamagwala kwenzeni kusihlwa namhlanje.
And John Guest said, I did so that evening.
Lo xoxe le ndaba uJohn Guest uthi ngalobo busuku ngakwenza lokho ngayinikela impilo yami.
Have you nailed your colors to the mast, my dear children?
Kabe nina bantwana bami nikwenzile lokho senikwenzile ukuthi imbala yenu niyiphanyeke nibeke besobala kwazi ukuthi nobani.
Oh, are there times that you lower your colors that you are not spotted because of the commitment that you have made?
Noma sikhona yini isikhathi la ubuye ufihle khona umbala wakho ukuze ungabonakali ngenxa yokuzibophezela osukwenzile.
Yes, I could preach about this, but let me go to the next point.
Ngaqhubeka isikhathi eside ngikhuluma ngale ndaba kodwa nokho angidlulele kwi point elilandelayo.
Someone once said, we can carry nothing into this world and we can carry nothing out.
Kukhona ke washo wathi asifike nalutho emhlabeni futhi akukho esiyokuthatha sambe nakho.
A shroud or a covering over a coffin and a grave are all that the richest man in this world can have from his thousands.
Ibhokisi lomngcwabo nalokho kusengibozwe ngalo nethuna ikhona kuphela ngisho isigwili sokugcina emhlabeni esiyosala nako sesishona phansi.
Our dear uncle related of an old German man who had a great fortune amassed of farms and money not very far from here.
Umunye umalume wethu wasixoxela ngomuntu othize eJalimane oyekade enengcebo enezinto eziningi ohlala endaweni engekude kakhulu nalasikhona.
And towards the end of his life, he called an aunt and told her, now I'm saying it's an aunt, whether it was his aunt or his niece, but an aunt to us. And he told her, I don't fear death if I have to die.
Wayesebiza ngasekugcineni kwempilo yakhe omunye wo-anti kithina. Wayesemtshela ukuthi angikusabi mina ukufa uma uthi sekumele ngife.
But my greatest concern and worry is how will I part from all my riches?
Uthi kodwa eyona nto engikhathaza kakhulu okuyona nkinga engibhekene nayo okungikhathazayo ukuthi ngiyohlukana kanjani nalo mcebo wami.
Wie kann ich mein Reichtum hinterlassen? Das war sein Problem, das war seine große Angst. Der Tod, zu sterben. Davor hatte er keine Angst. Aber wie kann ich mein Reichtum hinterlassen?
Sithe wakumkhathaza kakhulu ke yikho lokho ukuthi ngiyohlukana kanjani nalomcebo wami.
Well, one of history's sharpest minds belonged to Thomas Edison, the great inventor.
Thomas Edison nomunye wabantu babalwa njengesihlakaniphi ezikulu ezekazi abakhona emhlabeni beqamba nezinto.
He lived from 1847 to 1931.
Waphila ke kuleyo mnyaka yo 1847 kuya ku 1931.
He held over 1,000 patents for his inventions.
Patents. Ushuti, he had the right, the so to say, the trademark right. He, it belonged to him. Nobody could copy it without permission from him.
Ushuti, wayenezinto ke eziningi ayekade eziqambile, eseziqambile, zaba nophawu lwakhe ukuthi akekho omunye umuntu ongayisebenzisa noma ekanjani, uya nophawu kuzona. Trademark.
He was maybe America's greatest inventor.
Kuthiwa cishe kwakungomunye wabantu abakhulu eMelika abaqamba izinto.
Despite only 3 months of formal schooling, Edison and his inventions changed the world forever.
Lo mnumzana uEdison nakube esikoleni nje ukuhlala phansi afundiswe kwaba inyanga ezintathu kuphela impilo yakhe. Kodwa izinto azenza ayiqamba zaguqula umhlaba wonke.
His secret?
Fihlakalo yakhe?
1% inspiration and 99% perspiration.
Explain for me. 1% inspiration, that somehow he got the inspiration. But 99% perspiration.
kushukuthi uthi ke okukuyena 1% nje ingxenye encane kwaba yilokho mhlawumbe akuzwayo kodwa u 99% kwaba ukufaka umfutho kwakhe esebenze juluka
as he put it
kwindlela ke yena kubeka ngayo Edison
and he proved his definition by working days at a time obsessed with his projects
lokho kukukhombisile lokwakusho ukukhombisile ngokuthi esebenza isikhathi ubusuku nemini efaka amandla esebenza kulezinto zakhe ebeyiqamba
neglecting family and friends and stopping only for short cat naps
eze wahlukana edeli isikhathi nomndeni deli isikhathi nabangani esebenza ngamandla ethatha nje ngisho isikhathi esincanyana sokuthatha ukubamba isihlwathi akuyaqhubeka asebenze
failure never seemed to discourage him
ukuhluleka kukaze nakancane kumqeda amandla
when about 10,000 experiments with a storage battery failed to produce results, a friend tried to console him.
Lapho esezame izikhathi eziyinkulungwane eziyishumi ukwakha ibattery elithize kodwa ehluleka lingakwenzi lokwakufunayo omunye wabangani bakhe wazama ukumduduza.
Why? I have not failed, Edison quipped. I've just found 10,000 ways that won't work.
Lapho ke lomngane wakhe emduduza uthi ngiduduzelani ngoba angihlulekile. Okwenzekile nje ukuthi sengithole indlela ezingamashumi ayinkulungwane ezingasebenzi.
Of all his inventions, perhaps the most famous is the electric light.
Kukhona konke akuzama ekuqamba. Okuyikhona mhlawumbe ukusala ukugqamile ukwazi ukuthi kube khona ilambe elikhanya ngogesi.
He devised the prototype, then spent 2 years looking for the right filament.
Wazama ke indlela ezahlukene, wachitha iminyaka emibili ezama kuyiyona ndlela elizosebenza ngayo.
Sending associates to the jungles of the Amazon and to the forests of Japan.
Thuma labasebenza nabo ukuthi bashonele phansi emahlathini kwaAmazon abanye bathumela koJapan.
He even tried strands of red hair from a friend's beard.
Wayesezama nokuthi azame kuyinwela kuthathe entshebeni kwintshebe yomngane wakhe.
Finally, he utilized carbonized thread and it worked.
Ekugcineni ke wayeselithola uhlobo locingo angalifaka kuleli lambu kwayikhona ukusebenzayo.
The world gained electric lights.
Izwe lazuza lathola ukuba kube khona ukuthi ngaba khona amalambu akhanyayo kagesi.
You remember our theme? Fighting the good fight of faith.
Sikhumbule isihloko sethu ukulwa ukulokuhle kokukholwa.
That same man.
Yona leyo ndoda futhi.
In December 1914.
ngoDisemba wangonyaka 1914
a great sweeping fire destroyed Thomas Edison's laboratories in New Jersey.
Umlilo ufika ngamandla owusushisa uqeda ilaboratory ilab yakhe umnumzana Edison lo eNew Jersey
wiping out $2 million worth of equipment and the record of much of his life's work.
Nomlilo osuchitha kwaba umonakalo waba imali inkulungwane eziningi zeimali kwasekusha futhi nezinto bezikade zigciniwe beziyisekelo somsebenzi wakhe.
Edison's son Charles ran about frantically trying to find his father.
Notana yakhe Charles wayeseloke egijima ebheka ukuthi angamtholaphi ubaba wakhe.
Finally he came upon him standing near the fire, his face ruddy in the glow, his white hair blown by the winter winds.
Sigcino wamthola ubaba wakhe nangwe emile eduze komlilo ebuka lapho buso bakhe sebungazi ukuthi bumhlophe inwele zakhe zipheshula umoya wasebusika ngaleso sikhathi.
My heart ached for him, Charles Edison said. He was no longer young and everything was being destroyed.
Ndodana yakhe ithi inhliziyo yami yababuhlungu ngobaba ngoba ubaba ubengase yena umuntu omusha bese gugile konke bekwenzile sekuchitheka ngalendlela.
He spotted me.
Uthi ke uthi ndodana wayeseyangibona ubaba.
Where's your mother? He shouted. Find her, bring her here.
Uthi baba kimi uphuma wakho mthole mphuthumise eze la naye.
She'll never see anything like this again as long as she lives.
Uthi ngoba ngeke aphinde ayibone into enjengale ukuphila kwakhe konke.
The next morning, walking about the charred embers of so many of his hopes and dreams, the 67-year-old Edison said,
Kakusasa kuseni ehamba lapho endaweni yakhe u Edison lo seneminyaka u 67 washo lamazwi.
There is great value in disaster. All our mistakes are burned up. Thank God we can start anew.
Uthi likhona inani elikhona ngisho nasencithakalweni ngoba uthi wonke amaphutha ethu esiwenzile ashile aphelile. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba sesingaqala kabusha manje.
At the end of it all, we could say, thank God, we can start anew.
Gcineni kwakho konke uthi siyambonga uNkulunkulu ngoba sesingaqala kabusha.
Robertson McQuilkin, the former president of Columbia International University.
Robertson Lona, wayekade umongameli wenyuvesi yaseColumbia.
He wrote this testimony.
Wabhala lobu bufakazi.
Life was heavy on me.
Impilo yayikade inzima kimi.
My dearest friend and intimate companion, my delightful wife, Muriel, was slipping away, one painful loss at a time, as Alzheimer's disease ravaged her brain.
Uthi weseduze naye umkakhe wayimbona kube sengathi uyaqhela kuyena ngenxa yokuthi isifo se-Alzheimer's sasikade sesiwuqedile.
Just as the full impact of what was happening to us hit home, the life of Bob, our eldest son, was snuffed out in a diving accident.
Uthi njoba konke lobu buhlungu bekwenzeka bebusishaya sonke ekhaya khona lapha indodana yethu uBob ukuphila kwakhe kwaphela wafa engozini.
2 years later, to care for Muriel, I left my life work at its peak.
Uthi ke yena emva kweminyaka emibili kwadinga ukuthi ngishiye umsebenzi wami ebengiwenza kuze ngiyonakekela umkami. Uthi ushiye umsebenzi wakhe ula ubukade ususesimeni esikahle khona.
We strive for life at its peak.
Siyazama ukuba sishikashike empilweni la siyithola isesimeni ezingene eliphezulu.
Young people, you are
educating yourself. You have got goals which are not sinful in themselves, but woe if they cause you not to fight the good fight of faith.
Andabasha niyafunda nimgomo nezifiso ezikhona empilweni enizamayo futhi esingezona izono ngokwazo kodwa maye kuwena uma lezo zinto ziyokuvimba ukuba ungakwazi ukulwa lokuhle kokukholwa.
You are striving for the peak.
Uyazama ukuba ube semshikashikeni ukuthi ufinyelele phezulu esiqongweni.
But woe if you forget your parents.
Kodwa maye kuwe uma ukhohlwa abazali bakho.
And if you despise them.
Uma ubabukela phansi ubadelela.
Yes, you can reach the peak. But you will have lost Christ.
Yebo ungafinyelela phezulu esiqongweni. Kodwa uzobulahlekela uKristu.
And the one who battles over your heart will see how Satan embraces your heart, and Satan has robbed this heart out of the hands and arms of Jesus.
Lowo olwela umphefumulo wakho uzokubona ukuthi uSathane ukwaphuce kanjani inhliziyo yakho wayithatha ezandleni zikaJesu.
Now this man, I left my life work at its peak.
Lo Robertson uthi awushiyi umsebenzi ebengiwenza empilweni yami, awushiya la busezingeni elime kahle khona.
I was numb, he said.
Uthi kwakukade nje sengathi kuthule kumina ngizwa lutho.
Not bitter.
Uthi hayi ngoba benginenhliziyo emuncu.
Let alone angry.
Kungekhona futhi nothi bengithukuthele.
Why should I be?
Bengothukutheliswa yini?
That's the way life is. Life in a broken world.
Ngoba phela vele impilo injalo kulelizwe siphila kulo elaphukile.
But the passion in my life, in my love for God had evaporated, leaving a residue of resignation where once had been a vibrant faith.
Uthi kodwa impilo yami ekukholweni kumlandeleni uKristu ibikade sengazuthi ishona phansi kungasekho lokhu umshisekelo.
I knew that I was in deep trouble. And I did the only thing I knew to do.
Ngaqonda ukuthi ngisenkingeni enkulu, kukodwa kumele ngikwenze.
Wonderful if we Jesus can enlighten our mind that we are in deep trouble and we won't survive continuing. As maybe we best think, or maybe the devil worships into our ears.
Kumnandi futhi kuyisimanga uma uNkulunkulu ekwazi ukusikhombisa ukuthi sisenkingeni enkulu, asikwazi ukuthi singaqhubeka noma kanjani.
I did the only thing I knew to do. I went away to a mountain, hide away.
Uthi ngenze kodwa engangikwazi ukuthi ngingakwenza, ngahamba ngacasha ngaye ngasentabeni.
I won't tell you what his words are.
Ngingitshela uthi amazwi akhe awashoyo uthi,
it took about 24 hours to shake free of preoccupation with my own wounds and to focus on the excellencies of God.
Uthi kwangithatha amahora ngamashumi amabili nane ukuba kusuke kukho konke lokhu ebekade kuwokwami ngibambelele kukhona kodwa ngibheke kukaNkulunkulu.
But he said I went to the hideaway for prayer and fasting.
Uthi ngahamba kuleyo ndawo ngangicashe kuyo ngiyokhuleka futhi ngizilile.
as I did, slowly love began to be rekindled.
Uthi lapho ngikwenza lokho kancane kancane ngeza uthando kungathi luyavuka kimina.
And with love came joy.
Lapho kokheleka uthando kwafika nentokozo.
I wrote God a love letter naming 41 of his marvelous gifts to me, spotlighting 11 of his grandest acts in history.
Ngase ngimbhalela uNkulunkulu I love letter incwadi yothando ngimtshela ngezinto ezingu 41 eziyizipho eziyisimanga ngipha zona.
Spotlighting 11 of his grandest acts in history and exulting in 10 of his characteristics that exceed my imagination.
Ngiveza izinto eziyishumi nanye eziyisimanga uNkulunkulu azenzile umlando wonke. Ngiveza nokuyishumi okuyisimanga kimi.
It says, surely he enjoyed my gratitude. Who doesn't appreciate gratitude?
Uthi ngempela uNkulunkulu wakuthokozela lokubonga kwami. Ubani ongakuthokozela ukubonga?
But I discovered something else. Something happened to me.
Uthi kodwa ngase ngibone okuthize kwakhona okwenzakalayo kimi.
I call it the reflex action of thanksgiving.
Uthi yena indlela akubiza ngakho ukuvela kokubonakala kwaloko ukubonga kwakhe bekwenza.
My love flamed up from the dying embers and my spirit soared.
Uthando lwami lwavuka kuloko kufa bengibhekene nakho nomphefumulo wami waphaphama.
I discovered that ingratitude impoverishes, but that a heavy heart lifts on the wings of praise.
Kase ngibona ukuthi inhliziyo iyakwazi ukuba ivuke ithokoze uma kunokujabula nokuhlabelela.
Someone once said, to our forefathers, the Christian faith was an experience.
Omunye wathi ko khokho bethu ukukholwa noma inkolo yobuKristu kwaba yinto abahlangabezana nayo.
To our fathers it was an inheritance.
Ko baba bethu kwaba njengefa.
To our generation it is a convenience.
Kithina ke kulesizukulwane sethu sekuyinto esiyitholayo ngathi kulula nje.
And to our children it is a nuisance.
Kodwa ingane zethu kuyinto ebacasulayo.
This speaker, anonymous who he is, emphasizes the importance of raising children in a genuine, glowing Christian environment.
Lo esho lamazi ungazukuthi ubani wezama ukuthi agcizelele ukubaluleka ukuthi izingane zethu zikhuliswe endaweni enokholwa enobuKristo obujulile.
Now I've read a bit about godliness with contentment.
Fundile kancane ngokukholwa okunokweneliso.
And that is what you find if you surrender your faith, if you surrender your battles, if your battles are true battles, not the imaginations of your own thinking and faith.
Hiloko kutholayo uma ungabunikela ngezimpizo zakho obhekene nazo. Uma kuyizimpi zangempela hayi nje umcabango wakho nokwenzeka engqondweni yakho.
Some battle to get money.
abanye abantu umtshikashika wabo nje impa babhene nayo ukuthi bathole imali.
Yes, we need to survive. We have got needs.
Yebo siyadinga ukuphila futhi sinezidingo.
But God, if we surrender to his commands, if we surrender our lives to please him, see and prove whether he will not take care of him, of you.
Kodwa uma sinikela ngempilo zethu kuNkulunkulu, sinikela ngakho kuyena, sike simvivinye sibone ukuthi ngeke sinakekele.
What do people not do to get money?
Ikuphi abantu abangakwenzi uma bezama ukuthi bayithole imali noma kanjani?
Some steal, as we heard last night.
Abanye bayeba njoba sizwile izolo ebusuku.
But your conscience will harass and trouble you till your dying day.
Kodwa unembeza wakho uzokulandela ukuhluphe kuze kube sekufeni.
And the pain experienced by the one from whom you have stolen, maybe you will never feel.
Nobuhlungu obuziwa yilowo muntu omebele, mhlawumbe ubuhlungu wena ongeke uzubazi nokuthi bunjani.
And one day maybe if you stand before Christ, the righteous judge, maybe you will see the pain that you have inflicted on others.
Mhlawumbe ngolunye usuku lapho usumile phambi kwaKristu lowo mahlulelo olungileyo, yilapho uyoqonda khona ubuhlungu obudalile kwabanye abantu.
Some sell their bodies to get money.
Abanye ngokufuna imali badayisa ngemzimba yabo.
Children, never venture into selling your own body.
Bantwana ningakwenzi lokho nakanye ukuba ugcine usudayisa ngomzimba wakho.
You are ruining your future.
Ngokwenza lokho uchithe ikusasa lakho.
You are degrading yourself and you will be filthy from that day on.
Usehlisa isithunzi kwawena futhi yoba umuntu ongcolile kusukela ngalolo suku.
And you will be a slave from that day on.
Futhi uyophenduka isigqila kusukela ngalolo suku.
Some kill to get money.
Abanye bayabulala befuna imali.
Maybe it just starts in stealing.
Mhlawumbe kuqala ngokweba.
And you get more and more courage.
Bese kulokho uzuza isibindi sokuthi wenze okungaphezulu kunalokho.
And your conscience dies within you as the sin grows.
Bese unembeza wakho ke uyafa la kwanda khona isono.
Oh, for leaders, oh, for kings that will set the example.
Uma bese ngaba nabaholi sibe namakhosi azoba isibonelo.
That can say, as Paul says, follow me. He was not ashamed to make himself the example, to put himself on the test bench and says, prove my life, look at my life. See if you will not be blessed if you do as I do.
Abazoba njengo Paul bangabi namahloni ukuthi landelani mina kube ngathi uzibeka obala ukuthi ngibhekene vivinyana ukuphila kwami, niphile njenga nami nibone ukuthi ngenizuzeni sibusiso.
One of England's most enduring legends involves the Danish king Canute, who ruled Britain from 1016 to 1035.
Umunye wabaholi abake bakhona babaholi base Britain owahola khona iminyaka eminingi.
He was such an imposing and successful king that never-ending praise was rendered to him.
Kwakuyinkosi lena yakwazi ukuthi ibuse ngokuphumelela okukhulu, yayihlala njalo ituswa.
His courtiers, those serving him in the court, in his court, were afraid to mutter anything to him but flatteries, and Canute grew tired of it.
One day
in the year 1032, taking them down to the coast at Northampton, he placed his throne in the sand as the tide was coming in. As his advisors stood around him, he asked, "You think I'm the mightiest of the mighty?" "Oh yes, your majesty," they replied. "You think I can stop the tide?" he asked. "Oh yes, your majesty," they again replied, a little doubtfully.
Baphendula futhi kuye bathi impela yebo ngabezithwe nomkhulu ungakwazi ukwenza kodwa baphendula ngokungabaza.
Looking at the ocean breakers, he said, "Oh sea, stay, come no further. I, Canute, ruler of the universe, command you."
Ayisebheka ulwandle wathi, "Wena lwandle mana ungabiseza manje, ngiyakuyala mina omkhulu ophethe umhlaba wonke."
But despite his commands, the tide continued to roll in until it was lapping at the feet of the men. It came to their knees. Then, as the waves engulfed them, the king and all his men ran for safety.
"You see,"
said Canute, "how little I am obeyed." "There is only one Lord over land and water, the Lord of the universe. It is to him and to him alone that you should offer your praise." Slowly the king and his couriers walked back into town, where at the cathedral, King Canute removed his crown and hung it in the church.
"Are
your flags, have you nailed them to the mast?"
"And
is it constantly flying? Don't you lower it?"
"Are
you fighting the good fight of faith?" "Against all corruption, of the mind, spirit, and body.
Ulwa nakho konke ukungcola nokonakala khamke ngqondweni nasemzimbeni.
Or do you seek fame in this world?
Noma wena uyifunela nje udumo kulomhlaba.
Recognition.
Funa nje ukwaziwa ugame.
Your achievements.
Kwaziwa ukuthi wena uphumelele ngani nani.
And you wonder you maybe want to lie in a grave where you have been embalmed. But with shame and pity on your history. Shame and pity about all the lives that have suffered at your hands.
Funuthi ngolunye usuku mhlamba ulale ethuneni elihle mhlamba nesidumbu sakho sigcotshwe ngezinto kodwa nokho kunehlazo elisele emlandweni wakho indlela ophile ngayo nezinto ozenzile kwabanye abantu.
Here is Paul admonishing his son, saying, Timothy, I entrust these things to you.
Nangu Paulu, eyali ndodana yakhe ethi Timotheu, nakho lokhu ngikubeka kuwena.
So to say, don't disappoint me, for I have labored for my Lord and Master.
Kube ngazuthi ungangiphoxi ngokuba mina ngisebenzile ngamandla ngisebenzele inkosi yami.
May the Lord bless these words to your heart and change our thinking and our understanding and our futures.
Kwangathi inkosi ngawabusisa lamazwi enhlizweni yakho iguqule ukucabanga kwethu iguqule ukwenza kwethu nekusasa lethu.
And fighting the good fight of faith.
Silwe ukulo okuhle kokukholwa.
We fight not against flesh and blood.
Silwe nenyama negazi.
But against principalities and powers.
Kodwa silwa nemibuso namandla.
We fight not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this darkness and wicked spirits in high places. Therefore, put on the whole armor of God, and having done all, you stand.
Asilwi ninyama negazi, kodwa silwa nemibuso, namandla, naboma mobubi, emkhathini. Ngakho ke, faka zonke izikhali zokholwa. Ukulwe lempi nalapho sukwenze konke ume.
Lord Jesus, we commit ourselves unto you. We pray that you would equip us with all that we need to be doers of your word, to be part of the high calling to which we have been called.
Nkosi Jesu sizinikela kuwe konke ukuba usize usihlomise ngakho konke esikudingayo ukuze Nkosi sifinyelele kulolo bizo olukhulu osiphelona.
Grant us such through your grace, Lord Jesus.
Siyakucela Nkosi Jesu ukuba usiphe lokho ngomusa wakho.
Amen.
Amen.